Jaga celana. Ela mikonye biki njakali ya inachiki ya ngazi baridi awampata no miliki benzi wenye sindo kabisa siwafi tena kabado bonge lapis ona lalele pasilipi yani hanachi mikisa mitono hana shepu mikisa mikogo simpambi simsifi wachutame haroge isha kuwa simachi wachutame haroge isha kuwa simachi nafasi alonipa mswazi kanitunuku kanipa blesi asani vipi nishena shenzi mina chill mahaba shazi wanatukana na bag watufatili wanombe fumanis na bado na to this simwachimi hata kidogo anachimi ni baki solo simuzi sikose wachutame waroge isha kuwa simwachie wachutame waroge isha kuwa simwachie Ela mikonye biki njakali ya inachiki ya ngazi baridi.